yande joyno wittude minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Dere ko e kibaruji men ni leydi France adi adini tabbitinde dillidu orgal sojeji leydi France gomɓe nder leydi Niger hawtade e wakkilo leydi France noon ni kengal lasata hoorejo leydi France Emmanuel Macron wurtin andinorede. Kawra jonde haala portal ɗum ɗo ko région ŋiji ni fuɗɗama mawne koɓe tuugi woni sigila hawlinde mawne ko joɗɗingo politique leydi Niger. Yewtunen pindinol hande min kaltana dow carɗo no fantinan ko woni mana keptol leydi tokkomo nampirtol haalaji kibaruji men. Nder habaru gonni ko wuddu kokkol habaru leydi France ni hokki kenga alal nogay e nayi lewru septembre ni horeji leydi France ni Emmanuel Macron ni waddi filla leydi Niger to o tabbintini dilludu hano wakilu leydi France gondo leydi Niger nder balde sedda nonni e fa hankasen dilludu orgal sojeji leydi France gombe hano do der leydi Niger nonni yago kantol dubnya edi e nogay e tati der mitintinol ni nedda ku gongo hakkunde leydi France e Niger boni illa garki anana bi enni jippinol lamugo sojeji ngabbi. Der andinorde ni fedde sojeji ni bi en ni CNSP ni gadi ano asawe noga e tati lewru septembre ni andini sarusi hawjine e fi dena ko lanaji piroji nonni der leydi men Afrika nonni a sekna leydi Niger ni habbi anni nonni tadja ano lawol gollidal nonni ko lanaji piroji e ko nandini ko leydi France der leydi men Niger di nonni e kerol ano abiyoji sojeji nonni e ko nandini fu ano hadama nonni jippo na jippo de leydi men Niger nonni dun do horebe kokki labal gal nonni dun do har ko ciewata hano jippaki mabbe de leydi men Niger di amma leydi Niger ni hokki lawol nonni abiyo ko fi luma ko nonni dun hadaka jippo de leydi men Niger di nonni lawol lamu non golo horebe hano fedde sojeji nonni joddini garrenu go leydi men Niger di do labi ha wadugo hano taykaki nonni do kambu e fa hankasen leydi men Niger di non ni der kawrata no jonde leydi ni ko region fu non ni woni no sijilo gan hawrinde mawne ko joddingo politique leydi Niger hawrinde jonde deni ko gallu nyemeni fuddama noga e lewru septembre non ni mawne wittine ko dum yarete yeso der jeddire de non ni goto der horebe bi en ni madame Bari bibata nyandu o hokki jadira emen Rahinatu Musa Hassan e Fahan Kassen grâce beati non ni fama
nous nigériens
minen rewbe Niger min pama wonko wadi e leydi wajibi sana min kawra min joddo min milo min kalda min dawra min gada sigila battane jango hande ko na min keba no min jogorto dum fa woda jong o min puddi gollanga min gaynangal tafon nenne min bata hokkude on ko heba e majjum ko han himbe famani woni adiji ko jaadi do inde leydi Niger himbe leydi fujey dum nenno no wajibi ko na himbe darno dum fa woda to wade hen endan hedanan hedanan gon berce to watte e majjum seitan dum golla golle chubinide golle gote balloje leydi Niger gam battane mudum woda jango tawedu de mi yi ma ayi ka mi wawi wumbilade ma ko walana kam fu jote gon e milo godon dum on ko no fili
cinq niers d'appréhension voilà ce que nous cherchons.
Fedde hawjine dartingo hakkeji rewbe e sukabe noni MR2FN noni wadi kawral mun der gallu nyemey ko balde tati kawral joda kalen no ko rewbe ko bi en ni hawrinde nane bi en ni hawrindeji rewbe pelle capanɗe tati der hawrinde de ni rewɓe gatti dane yago e horeɓe nani ko Ramatu Issoufou officier de police no o fontini jaadi men Rafika Tahir.
Suulanade ko rewɓe ngala e dawrugol dabareji kanɗi waɗe e nder leydi e foɗugol hakkilleji horeɓe tawaɓe ɗo kañum e Yasin dow renude ndimako e neɗɗako himɓe leydi Niger wakkati jam woodi e wakkati jam wala fuu nennon du minen kalna CNSP tinno dartino giɗale e muyaɗe himɓe leydi Niger ko laatide rewɓe sukaɓen tawa hen kañum e fa hannen du hojude lawol e dow fi ko darto cendon geɗuji ko resana rewɓe koye muɗum en e fa hande du kondan fi nokkuje ko han tawe rewɓe jiitanama wakkati goɗom e wallutude fi rewɓe Afrique famude golle mabɓe dow waddugol ballaga mabɓe har fi fondugol himɓe kañum e wattugol narral hakkunde himɓe jingonoɓe suudu baba ɓen du kon minen ƴama on joɗɗon taykitoɗon fa woɗa laabi mbawɗi hoƴede moƴƴuɗi ko wartirta jonde jaam.
puɗɗol batu ni fijo kurfar ni ko inditira kursale ni ko hitane hikkadi fuɗɗama asawe 23 lewru septembre 2023 der commune mo ingal région agades hitane hikkadi ni ko be gatti yeso woni wadango dabbaji noni tugal dundo wa'etakina der région jeetati de leydi Niger nani fama ko hore joddi dabo mo ministre hawjine fi durngol isiyaku salif o fantini jadimin Moussa Mamman.
L'édition 2023
batu urfare ko wite kirsale ko duubi jinaa didi e noga e tati hikka dum wartira kana tugal dabbaaji gan hissinde nyawuji safa ko jaldi redu no saru siji witinerdi gomnanti din kambe woni ko ardoito ngal tugal dum du jewtana region agades yaade der commune mo ingal e adder bisnat region tawadu departement mo Tintabaraden Abalak Tassara e Tilia region radi du département d'Akoro kanjum e Bermo gender du Tasker Tanutu e Belbeji région modi fadu dun jewtana département mo Ngortim de caka djidje tati sarusiji witiner di no njaha der laddeji ko wattatawe di fuddi kebi tugal
simam danimo
jubal jangal ni he itte no sadarma mawdo der meri mo ngonga nonni ka woni ni ko mer mo wuro gon wi Rafi hano hirango leydi ni no sadarma do fi jaaki yeso hano golleji meri e kawrol jawdi nonni ba ko ni horebe meri on no woni no gada hano yewtedeji pindino nonni yago e himbe gam fanti gobe dume woni nafaka jobol jangal nonni don do dumi en ni har ko ce wata famu hebo Moussa Boubacar mermo goynga o fantini jadimin Alamin Washar jado ton
la taxe municipale
jobal jangele itte dum mide don keba chadale der mun sane arande fu rafi andude darje jobolo jangangal no tawa gada majjudu nimbe gadana no ma limore ko taw nimbe hewbe tawa ka do e jonde der no kunje gon tawa le dubi no bittidi gondo alla fi wonji takol bakaji o dum waddi chadale kewde futu arto jobal jangal meri on don bori sabe don tawda ne balla bakon anda ko cede jang galden woni ko meri wadirta golleji mudum kewdi dun sabbe bini ko hitande fu miden ngada golleji yilaru tindi yaade to nimbe e hollude jowrube dartinibe harto jobal jangal don
no wajibe ni bi leydi fu heba habaru dun do ni har ko wonno wadde leydi mun e fa hankasan leydi yasi gam fama mun di bi en ni har ko ciwata ko wonno wada e leydi din no hawjade bi en ni no horebe gonno hawjodi leydi din dun do kan no doma e bibbe wuro ben ko watta ni be keba habaruji di nonni de misali ho jama der wuro ayroni ano gadungo dubi e dubi nonni no tawra e sadar marafi dena ko far sobirde tilabiri nonni bibbe wuro ben no bi en ni har ko ciwata no keba habaruji mabbe fara bangi radio tele e dow labi internet nonni gam famu hebo nani ko wobbe pantini hano Moussa Hassan jado ton
fisibillahi irway
minen kay do der ayaru hunde fuko wadi le Niger miden goda ni dum andal gam miden jiadum e portable uji kambe bulli television ji wodi du fande do cuudi radio miden keba habaruji din gam miden godi radio do ayaru
information go ko edjim deno
de matrejo ses
wana do rezo ji min ketta kibaru ba goto samuda radio Niger won do ni wana wakkat fu goloto sende courant wari min godi radio privé dum radio ngon do inde koy mum kandu golata sana courant wari koy sabu min gatta panoji de panoji di ngalana kedja kibaru kam min ngalana min kebdo radio on hokkata min kibaru wodi tele du non kanu
formateur sur droit
vraiment irgo ko dul
miden don keba habaruji gam min nani sogeji Niger ngi pini lamu amma chagal majum wiama ko lede gonno ngaran hona leydi me wodi min nani dum du e do wuddu radio e kundule nimbe miden godi radio biyetedo suji e mo golla yamde joyi la sare yaade jeetati amma wuddi radio tilaberi ni min buri habbe
be rajade no irgudu 565
mbata joda kala ni wadama do ardangal mer gamu kazawe nonni Bukari Jibrilu hautade e lami be fina tawa nonni e fa hankasen horebe jon en kabu kabu motoje nonni do sadarmaaji godadi e fa hankasen hebugo motsala majji nonni nani ko bi en ni ano horejo jon en kabu kabu Abdul Salam Yahuza o fantini jadimi Ibrahim Manzo.
akan wannan kungiya
da fi masinaji kabu kabu di meningodi palak ko masinaji meningodi togoje ko di lambaji illu go fato haabe meningodi kartiji am to dum hatto do wadde golle mu de wakkat sena e fitna ummeke do majju altinen de horum na ko gendarma be noddika wakkat fumi nodde bi am warme fondata dum de mi wadde dum waddum mi somi e majju anjo masin gara dal adamgal galbal to dabaji nata kada dabaji wattede kada himbe wittade ar dari tina sengal adum fitina mi woddu konto han himbe dar war kabu kabu yu de galban gal yaade pompo mo yotto julu izale hadi himbe wadde no yirri ay dun do wadai fe seeda to juude hande de neddo fu mo talke mo dubai ele fion enda fu wadi halam
e kala to e kukar kanshi
der département mo birni gawreni no tawra e fedde ko fijirdeji pirtol balli non ni ko paddo ano podere jandi non ni pe tank non ni ko gollobe sarusi gatta der wuro gon cingol fedde deni wadi ko watta dubi sappo e jononi gam fama mo hebo nani ko bienni mahamman al-moktar o fantini jadi min al-hasmi guruza
la pétanque ici c'est une discipline que
fijo pirtol balli bitengo pétanque o hunde non ko boyi miden gada dum wodi miden ja fijoji pirtol balli ko burondiron der region yade der redu leydi dum mi medi yade tilaberi ko lawal didabal don ko min kebi njamaako wodi du jeddire fu miden gara do ekkitade subaka e la sara fu nyande golle wodi du la sara min garta dey ginanda min gala rewbe tawabe der amin no ekkito ile jeddire wittine de min jeyi to enda der region doso to dum wadoyi fottere dum hantile jam e sewo la sara on moy non fu warti wuro mum do yaade yeso no ay latade gayano dami min jaha kando kay wadoyi de dum ton le jam e sewo wartude
fottere mabbe ni arano ni ko latol bal non ni itto dirol ni ko tefol coupe mo leydi afrique bangira rewbe ni ko wadoyte maroc dubbe de noga e nay ni der fottere arande ni ko fedde latol bal non ni ko rewbe leydi niger le gazelle non ni wadama noga e didi lewru ano duma gonden der mo stade bi en ni municipal mo soliman non ni fedde leydi tunisie jalaka leydi niger gattande jeddi e bolum non ni be lati dam kadem fa han kasen noga e jego lewru duma gonden der mo non ni fijirdeji pirtol balli ko indi tira hande bol non ni kando lawol mo sappo yettaber no wonno wadde ko fudda asabe noga e tati lewru septembre non ni dun yahan dun hantua woranja lewru septembre non ni rejo ni jettati leddi niger tawa der mo yotrum pindinol ni hande ni halatana do ko woni kepto lewdi non ni halaka wonno nawtere sanne ko sakiti dun del leydi men digam fama hebo nani fama ka Tahir Ahmed charto wono o fantini jadi min ano Anise Karim
famtim min ko dun woni capital hore mu
d'une manière générale
non kan woni capital hore mudum remdugol tawe hetnanta ko dabare goddo ferejo godon na leydi godon ay wodi salade du dawrnede on endam wi'e leydi gon na sembe gon wi'e to wadu na accu e do fi ko hani wadde fu hono hedde hore mun no jaya e halde ko mili e ko weli dum fu
d'opinion
no won capital hore mun gol do lawol politique
il nation
par leydi na du hawrinde himbe capital hore mudum gol kan won hedde hore mun dow lawol lam politik tafon tawe denaki e sembe gonna e leydi godum do fi mudum fu tawe no wodi gouvernement mo hore mum lam mo hore mum tay himbe mum lamoto dum kay won ko dawrto misali leydi niger wadnama hawrgo leydi hitan united temede jene chapande joy e jetati tiagal mum tati lewru utti hitan united temede jene chapande jegon ne won ko leydi hewti hore mudum dum ko na woni lamade hore mum dawrande hore mudum ko hettinanta ko dabare sembe gon na du ko na leydi jananaari godum
do labal toy dum fa iyade
la notion de l'indépendance
ça c'est tout le hore mun ngol endani lawo lam politique kanyon ko mandin en joni jonnon kewtol hore mun no woddu hejude hore mun fara kulle golletir den gurdam kanyon du hejude hore mun dum fara arzuku se wama fara arzuku yaka ke leydi tela fere mun ya kankan heje hore mun dum wanda ke fe got wana non leydi tawre kullan tereje latide no wayi wadande dum kejolal arzuku mun dum ko latinde duniyar no andana no wajibi har fila ko dar golletirde gurdam den du wonno hono tawe leydi ni ko huntoto haaje muudo har fila gurna fu tawe ne hejirdu hono wi'e gazi en nina asanse e ko nandi e muudo
an gaz am petrole et cetera
to made la bandirabe do mi danta habaruji mi fulfulde kertento jam hirti
tattine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tatti didi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on jobata feybudu sa dun jaaraka laabi jeende jobato buudi tatti e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store.